ngijabulele mina nawe bazama ukungxabanisa nawe ngeke balunge mina ngeke ngivume yacela sithandwa vuyele ekhaya yacela sithandwa vuyele ekhaya yacela sithandwa vuyele ekhaya.